mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri. Ananipenda na mupenda pia, wala idia siku wachi nono, nange wentu kwa gala. Sitaki ni kucheze, for sure, siku chezi. My dear dear, omukwano guo guli super magnetiki, yo, guli mevirungo. Nikishikika na homa, wewe ndiyo dawa. Oh baby, sijali wewe wangu, nakupenda, my baby. Ebu njo nikuonyeshe love, baby, dali. Nikikuita na wombo itike, baby, bambi honey. Mimi nakupenda, saa zingine hata nashikwa na homa, lakini sijali, najua utakamo baby. Mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri. Baby inahukane uo hafayo, love inajirele uo hafayo, indi na vyesi vya uenza bebu hafayo. So uo uo, ah, isendi nabulisho sishoka na baby nuvale habo baba hubia. Bakaliba uenza kama pesa nengeze, love yangezi mixinga. Inga no mundu uungana unamba kumoyo na zengumuwe. Leha vaha na vaha hupia, baby here I am, you are love. Oba vilyo kenendehe, kametika mahafu baby we singe. Isa niyo mundu uhumanyile, ya yeah, ulilisa vivyange. Mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri.
Umeme Studios, Mayeku Bra.
Napenda sana unaponibuzu vindani, damu ina change mwilini, nina feel my feelings. Ukienda mbali mina teta, ninasikia vipa ya baby wangu. Mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi mazuri, mitakupa mapenzi, mapenzi mazuri.